sing, yeah, yeah. Nacho, na make a pain.
Tukiwa waskani, wana na mabegi kwenye mgongo. Mcheki mwana na bandage kwenye chogo. Cheki mwendo ni kudunda na mikogo. Kitufuma na stick ujue leo tiki ni mitongo. Life like a gang na kihardcore ni kwimbi. Mabisho anatubeza na algebra ndo sipitu. Kuvisho bangili kwetu selo kila wiki. Na kutoka ghetto huku ni beto tu kwa maswichi. Maniga tuko nuksi mulize kamusi. Mwana nga hizi huchezi kwanza huwezi tunavyochana. Wengine wapo kwenye rada za majita. Kitona kwenu ujue dadako kausika. Kipanda stage ujue babako natapika. Kishika kalamu ujue zamu yako ishafika. Muziki ni soko na hii ndio biashara nyeusi. All stars kwenye nyaya ndo ishara ya wakushi.
Bunja bunja mchaka mchaka chinja. Wananita sukari bimada vyao. Onama waki wanakunja. Upepo waki mbunga utacha na msambo kipata nyayo. Mshakara awa likisi mama wao wamega awa. Wananita gagumzo kita awa. Likikutana nao wanachapa.
Na kichunga na kitunza kweli kweli babu. Sitaki mchezo mina pesa zangu. You na mother na wife na struggle for life. Vizuri vya chivende when I build my life. You feel me? Mwanaume nondo daima hombi hombi ovyo. Daima hongi hongi biebi anasave. Sajifanyi fogo kwa vicheche. Leta shobo za kizembe. Kwa kupuku tishe zote kama chef. You know I'm so proud to be the man. Nigga chill kama shindo kudesign. Ile design upate money. Migemi yangu si resign. Ni kushusha makumbola double double kama soja kyo vitani. Kuna time siku kama za weekend. Tukijaza baku baku tunaspendi kivi vyote. Hatu pendi kwa wenyonge katu nazo. Yue misingi na kanuni ni kuhaso. Hada
bunja bunja mchaka mchaka chinja. Wananita sukari bimada vyao. Onama waki wanakunja. Upepo waki mbunga utacha na msambo kifata nyayo. Mshakara awa likisi mama wao wameka awa. Wananitaga gumzo kita awa. Nikikutana nao wanachapa.
Chaka tu mimavi sami chakala noti. Nangala mistari bubo chakara boti. Zinguo chanwe kama zavara mponji. Macho kwenye mkwajo ngeze miamara itoshi bra. Shame, what a shame. Metu tajiri wa kwanza msani wa bongo ni madame na yao. Kwe run DSM. Spending milli days na makikis Instagram mila. Ndo kitu anacho gang. Una before king gonna they dying for fame. They dying for fame. Luvenye wana wanda tuko still cause I'ma keep it real. Still a D.I.E. Na wapa hope. Na wana chill through HIP na na speak truth. When I be on M.I.C. Si sound garbage. Nko clear skins I MP3. Yeah.
Bunja bunja mchaka chinja. Wananita sukari bimada vyao. Onama waki wana kunja. Upepo waki mbunga utacha na sambo kifata nyayo. Bumshaka na likisi mamba wanaka. Wanaka wanaka. Wanaka gumzo kita. Likio kita.